yande sappo e jeddi min ta chapan tati do studio kalangu galnyeme kibarji fulfulde ko jamon e modon hande sembe kibarji men kala hala honon dorog won ko nanga kanyo himbe wobbe wadobe gacce sanne subako en won ko be kolla hon fawarjundu ko nani laamu leedi to en nan mata me won ko do wadi en nan ko dulati fu nonni fawar jondu kondani wuro wetengo zugaw tawa kana en der fawar jor region mo maradi do kondan be hitan hikande ndungu en wada en be jirni gure kewde ton en heba ndungu lup yewtere men be non studio kalangu watan nan yewtere wadane le sahel ko latudi kon radio tamani yafa e kalangu hawri wadum e do fiko darto dilla wambe dundu kondan do sabili wonji tagol bakaji ko djanyalle mo sumana amadou janganton kibaruji di andani e fulfulde nda studio kalangu e ko podirte le kibaru no tawani hono lana pirowa mak godon ka leedi niger gonduka e sogeji mawdi yarbe jahangal ton endan leedi guinee kam woni ko hosi wadde bonanda e bawd alani bonanda on wadai ka jippeke ton endani fawar joni hono kolanga lana piro intrangal seko touré to endan konakiri don du konda ni wakati ko lana piroka yotti don enda e jippogo mudum wonno hono jipporde mo koyde yabdo ko jippode kanyum woni didi mun ko felli dum waddi ko fawar joni hono lana ka enda hosino wadde borondo kanon woni be bi bonna wadde sabu wadde e funnaw ni do nenne ne kay dum waddi ni ko hono kolanga lana piroji ton endan kona kirimbi etengal hono kolanga lana piroji sekuture mabbama ele kibaruji di fawar joni subaka hande o wonno ko wada do enda ni hono der bi en jokka yi der to enda mata men hono direction kawjido fi ko darto police be ngaddi hollude hono himbe gube wadobe bonanda didi hautade en dorogo ko duudi sanne ko be nangi dundu ko nanga ka to endan hono to wite dam barto dum waddi ko faande ni kam police be kolli laamu leedi ko be ngaddun endam dorogo no heewi sanne nene docteur kawjido fi ko darto police be to enda mata men o wita ken Abubakar Sumana mo andina himbe no wonno dum yaari do fi o endam wakkar ko bandi min ta to enda mitada Habu Sarki Sali Landimo
le premier réseau porte sur un projet
mon père arande nen no ni be non wadobe ceede bonde e ndiyam mercure dam bortono e nanga nimbe dido nanga be der mabbe be ittana kena ndiyam mercure dan tammu hokkude dan be ngaddi dan fa zender to be kawrata e wobbe yaroobe be leedi Nigeria wadoyde ceede bonde dem be tawda kena e ceede ero ujunaji hemre widago no tokkiti he wadede gam wobbe mabbe ndoggi neddo diido bo kebaado ondo der lawol durwi didde e njaru njaruji bondi kan woni ko heba sabu o sonnata na gineji bondi e wujjude di no nanna der Niger tagge taba bonka chapande tati e didi woni ko nangida bandira makko ndoggi amma miden ken e filade
ke nous recherchons activement
tayen tila berde nokko non to latira wada maroje sanne remo marbe ko nabbe bebe debbe kabe chadale kewde der mun jia harfila ko darto birgi jamane beten angere o enda Zainabu Abdou Bandi min yahi to tila beri o yewdi e mabbe nan yewtande o wadani
Région Motilaberi kan woni région Arano de leddi Niger urni demal maro demobe maro no nawtoro e birgir jaman de illa ko lawol hokka birgir jaman di nanne de leddi Niger demobe maro no gonno gi'a sadarmaaji nani fama ka Muhammadu Adamu demo o maro non ko ofantini
to alwato yara
chadale didi ni min goti arande fu harto neba essence don sida be ngel du harto birgiri angere don ko wala no waddire no yidira la ko dum watta le juude luman koobe mawbe be min puddi hebde sadarma amma den ko gomnanti wadda tanodum miden kebadon le koyirda
gada sadarma koobe godi filla birgir jaman din e be tawra e sadarma enchol diam mayol jibril abdu kanko do o demo o maru
wallahi ha gonda boren
wallahi no wodi be dum bonni nani ko waddi dum du woni birgir angere ndi gadda mi on filla mundi harto ndi am dando no kuje to maro tilmete don danati der mun amma minen kay sadorna ammi mawdo ni woni rafin birgiri angare ndin sabu sana dun don wobbe kay awino famarore gemu en puddi rimude amma fejon gere kay marori mu en remi
woni gugay
fu e sadar magi dibe gon ibe gi'a do fi demal gal fu hadayi be acca demal gal sabi be gonbe kiba kepto lobbol dun wonno hokka be sembe ibe jara demal gal yeso
no wontiri faande on kettini studio kalangu yarno do fille demal gonden nene to en commune mo d'accord kany e Birni Lale no kuje no latide gure kewto en ni wi ama ndungu ngu wada hitane hikka nene ne ka remobe hewbe hettata fei wutandu dum du kondan hono ga alle ndungu salake no be jirdini hono yarno wuro wetengo Zugaw ko lati kandu kondani hono joru wuro ngomi tedo Abdou Yahya andiniri bandimi Adamu Umaru
holi gaskiya yayi mun banna
yoro go wadani min bonon daji sane sabu min laami do wuro go e hore mun mi wodana hektaruji sappo ko yoro go bonnani kam fei hunde hettataake der mun non du fa handen remobe hewbe yoro go bonnani do hen dun sabi bini ko fini Allah fu no wadan ko watto nimbe laso ko wurtuto der wuro go e yaade filnde fi on suuli min sanne idun der jungo Allah e ardibe hausu hitande hikkande miden tawda kadaale sanne nden no kura nde barke nde man no hebeno der mum fahana hese amma hikka o nimbe Birni Lale no tawda e chadale miden dallini do Allah
muna da matsala sosai da sosai
na wontir fawar joni on region mo sender no gay e joy lewru septembre ndu enda wonno ko minister kawje do hono fande ladde je jaye e ko wonder mum no hawtade horebe region enda be jeyi wattoyde liddi e le wenu tendu Babul May Ruah ndu ko na wana le commune mo takeita dun dubbe bi gal Allah se wada mani wallan sukabe joodo keba golle de golli dun won ko minister o hali Abdullahi Mayzam won ko wete kanko minister o nani hala mako ko bande mi biete do Marwana Useni Neldimi
wonnan shi attabki na warko
da woni wendu arandu to liqi ngatoyte der mum birede gambeli chapande jenay e jenay kan woni ko liqi ngatete der mum beli hamre lima to gal gollal wadoyte wodi nafakaaji tati tama der mum arande fusukabe ummatore wuroji di be gala golle no keban golleji ko ngadoy yida be ngele idun durwida e talkaku wodi ko andudo lingu no wodi nafakka ko waddata hartu cellal bandu sanne sabu on nanay abada to wi'a nawado to nyamu tewu lingu deyno hade nyamde tewu dabba sabuno wodi kullen tereje na foje bandu
arabarka sicce tassa hakanan
en kala hala jonka hono mabbitu golle kol ko watu did lewru october nu endan sigila mon woni hore mun sanne sanne dum du kondani kujji de fundo na hawre dum waddi ko faande ni hono saaro bisu kabe jangobe kay dum konda nokko no cigili faano wodi kanum be mbi ngodi chadaale har fille sodugol kullantareje jande dewtede bindirde ko nande mudum dum saabe me gando dangal yaade e faawande jo luumobe leedi men niger be kinnobe ciotter kulde no haani sotire ni enda mamadou babature kaw secrétaire général hawrine mab nan ko hala ni bandi min habibou garba ko lantim
seke nu en tant que par
minen saarobe sukabe lokkol ko min bawta bi ni woni luumobe gaddo be ar lokkol no chonna no handi laato bibbe leydi gasube gan ibe andi ar lokkol debe gondi be chonna are non ko be godi illa hana hande denni mi anda ko wadi be beedi ciede ar lokkol no handi gomnati wada tokkitagol gan ciede ar lokkol ta beedi moy fu no handi wadda ballam ko wurtinta leydi men di der o sadarma mo tawa ar lokkol de sonne no sonnirti illa dem ta beedari fu wadi gan hoyirnam wadane saarobe suka
Cité à leurs enfants sur fourniture.
Enen kal hala mabtugol lekkol didi lewru october hoddira wadede dum wonno altinande to dum du konna wadde to en difa du konna hawrter rewbe goddon ka en dum naati wadde pirtor ko e tindi gam batte alle sukabe rewbe naata lekkol on fa woda be naata be tokkitede be gadde jande fa woda wo dum wonno ko fande madame Madou Binta kany wonno fande horejo konga fen fedde rewbe mawnde enna hawrunde pelle rewbe kewto enna be ngadi noddangal yaade himbe fudaro darne majjum gam batta Allah sukabe rewbe wor futawe jangi lekkol kany o hani gidi adrahmani
am prédit à la rentrée
jande lokkol ummaki amma fa warande joni no wodi bikko de woy gon no gonno gada chokaku bako minen andi der poitri jande lokkol sarobe hadaka gatta sukabe mabbe golleju gon amma no handi suka on do hokke lawol janga jande lokkol gam hakke suka funo janga denne no handi bikko dewo kokke lawol janga wala fuko nafata saro watta suka mun der tella gam teful ciede wakkati lokkol ko hana ba ko gasibun hebata jande makko kam buri denne no handi bikko dewo janga jande lokkol
deke c'est la rentrée
Yeah. yewtere men pinno hande yewtere no waɗa hande hakkunde radioji jihaɗi e fondation irondel ɓe kaali haala honde sahel ɗo enɗa ni hono ko wonno waɗa ɗum woni torraji haɗa fila ko narto ndiyan ko ñama to nokkuji kañum e yoroji hawtade kondam fawar joni konuji ko noon hakkunde himɓe ladden ɗon hanta ɗum wonno ko fa hande ni Ahmed Sekou Diallo laatiɗo anduɗo sanne ɗo fi laddeji e jaaya haali o hollidu wiide kekkule ɗe ɗam fo no woodi holno warate caggal ɓe gaɗi hawritere mawde gonto enɗan Nairobi leydi Kenya gam batte ɓe kaala haala woñƴitagol mbakaji e kulle ko wonno wadda e nder majjen tawade konnani dillugol sukaɓe jokkolɓe semmenteɓe yaade tefoyde fawar joni gurdam goɗɗam ɗum foni doggudara muɗum ni wonno ko yewtere nde ko radioji tati ɗi enɗan waɗi yaafa mo Burkina kañe tamani mo Mali e studio kalangu mo leydi Niger.
Nder hawrine leyɗe Afrique fi wonƴitagol bakaji e saɗoromaji ɗi gonno kewto himɓe warɓe hawrine de enɗan ni kolli wonƴitagol bakaji ɗe enɗan no ɗonno tonga sigilaji yaadu yeeso yimɓe leyɗe ɗe enɗan lawan lekki
beaucoup de jeunes immigrés
aɗa woodi sukaɓe ummatore hewɓe ummotoɓe nder leyɗe mum en yaade goɗɗe ɗum duno yaade e fii ko wonƴitagol bakaji waddata leyɗe goyɗe ɗum toɓɓe e sanne fa ɗum wadda bonondaji ndiyam no hani du ɗum hoƴane laabi dow ko yaawi
Ababacar Ahmad Cinguɗo campagne hoore muɗum ton enɗan leydi Tchad o wi'i hana filla tongude sigilaji yaadu yeeso tan noon wonƴitagol bakaji gol enɗan e saɗoro maji mum itti tammude ummatore leyɗe ɗe enɗan
fi wonƴitagol bakaji o no sabano ummatore nde e ittude gikke nder keɓal mum en sanne ɗum du no ɓeyda rafi yaadu yeeso leyɗe Afrika ɗen rafi narral ko natata hakkunde duroɓe remoɓe ɗum fu fi wonƴitagol bakaji sabotoɗo
ko wadda mosala wonƴitagol bakaji ɗe enɗan heɓum na ko watta duni fa hande himɓe mbani saɗormaji ɗi enɗan gari he mu'en bawa gaɗi ɓurna mu